Ariko byaranze gukunda byaranze nanjye nshaka gutereta gatereta nkashimisha ba homeboys ngatungura ba pampeyo bajya banyita inzangasha iyo bifunze byanasha burya biranyica bikanera ifemba nshaka utazandiza umutazanya byawe akansana mu rukundo akansiga akansiga nshaka utazankoroka umutazankotoza iyo akankundira dala bikanjabuka inigifite lale kandi na nicyo mbaye reka mbikore kambikoresha Telale, kandi na nicyo mbaye reka mbikore kambikoresha Pamela shaka lope lope Anita shaka lope lope kandi nje naga lope lope yo lope lope Jennifer shaka lope lope Vanessa shaka lope lope kandi nje naga lope lope yo lope lope I Kigali hari nana zitwika I Musanze hari nana Anga fo I Kigali hari nana zitwika I Musanze hari nana zibasha I Gisenyi hari nana zitanga Anga zitanga Kombona ndi fresh muri pocket Hunkwa ni byambere so sexy Down face na my talent Ubanza nari ready bajya banyite banshi Nkabita amabandi Reka mfe muri buno bushite Baze nje mu bandi Gusa mubonye namugira finari Namugira finari Wabona biryoshye bimbanye n'isukari Bimbanye n'isukari Nubwo mbona bana bigize amashitani Yowe Wowe nsirira hifali Ubundi dukora imiti, ubundi dukora imiti Nshaka utazankoroka Umutazankotoza iyo Akankundira dala Bikanjabuka Inigifite lale Kandi na nicyo mbaye Reka mbikore Kambikoresha Inigifite lale Kandi na nicyo mbaye Reka mbikore Kambikoresha Pamela shaka lope lope Anita shaka lope lope Kandi nje naga lope lope yo Lope lope Jennifer shaka lope lope Vanessa shaka lope lope Kandi nje naga lope lope yo Lope lope I Kigali hari nana zitwika I Musanze hari nana zibasha Nigisenyi hari nana zitanga Nana zitanga fo I Kigali hari nana zitwika I Musanze hari nana zibasha Nigisenyi hari nana zitanga Nana zitanga fo
Bubble prompt on the mix
Heavy.
Are you heavy?